akiahidi. Surebet anatupa, Surebet anatujali, Surebet is a caring God. Akiahidi, Surebet anatupa, Surebet anatujali, Surebet is a caring God. Nilitaka kwenda Cairo, nateseke ya Kanairo, ninachimbanga mitaro, kibarua nipate karo. Marafiki wamenilenga, aki maisha amenichenga, wanadamu amenitenga, lakini Mola amenijenga. Ninajitanga meja, ndoto ya kuwa kimeneja, nangangana kulipa geja, hata kwa simu niko mteja. Kwa safari ya wokovu, hakika kuna uchovu, dunia ina maovu, makubwa tu kama ndovu. Kwake Yesu kuko imara, adanganye kama mkora. Mambo yote kwake ni Surebet. Oh, Surebet akiahidi, Surebet anatupa, Surebet anatujali, Surebet is a caring God. Akiahidi, Surebet anatupa, Surebet anatujali, Surebet is a caring God. Ushirikina wacha, wacha ushirikina wacha, yo kwake Yesu ni Surebet. Ushirikina wacha, wacha ushirikina wacha, yo kwake Yesu ni Surebet. Ya waganga wacha, wacha ya waganga wacha, yo kwake Yesu ni Surebet. Ya waganga wacha, wacha ya waganga wacha, yo kwake Yesu ni Surebet. Ya Freemason wacha, wacha ya Freemason wacha, yo kwake Yesu ni Surebet. Na ushoga wacha, wacha na ushoga wacha, yo kwake Yesu ni Surebet. Na ushoga wacha, wacha na ushoga wacha, yo kwake Yesu ni Surebet. Akiahidi, Surebet anatupa, Surebet anatujali, Surebet is a caring God. Akiahidi, Surebet anatupa, Surebet anatujali, Surebet is a caring God. Akiahidi, Surebet anatupa, Surebet anatujali, Surebet is a caring God. Akiahidi, Surebet anatupa, Surebet anatujali, Surebet is a caring God.